garke waka
joga kilabi kimen gadata latani kemen fina tawa mine rebu tubu illa innirabe emamirabe men tawi iduwa amman joni dum hebi yaadu yeso labi hana neddo jogoto dum gan jukkude goddo ba denno ko dum wi'ata ikinawtore sede goddo wi'i no wi'di gora na jokkolle maada amman joni menen fina tawa amen men bawa nawtoradiki rewbe emen gondi no kure worre kambe mabbe latike hano lenyol tubube ga ebe jogola ba gombe der kubeje kambe ma ebe jogola biki enda ebe gatta der basugube bakkoto joga kilabi ki enda hanonno denno himbe milata ikinawtore hana nonno men nawtorto ki joni labbe de enda e di feru diri men rewbe e surbaabe labbe ki men nawtorto noodi pamarel gombi e tengel murtafande kasen der labbe de enda noodi caadiide noodi de jaadaaki noodi ki ujunaaji joy noodi du pamari ki ujunere kasen noodi ki kemedi
kuma akoy hanaji kaaguda
noy rewbe modon jogorto are mu en
to ba mbar rewbe tuubube gombe der kubeje ebe gatta labbe mabbe der basidi be bakkoto menen du rewbe tawaabe der wuroji eme pibaki i jungo wobbe du ikoyde
debbo sey wadi duubi foti den ko jogo labbi hore mu
ko de jon duniyaru yihiri yeso illa suka wadi duubi sappo e tati fuddi surbitidde to labbi ki enda han siri non en to mu debbo deniri mi wadi bibbe jogata ko ki
kuba tarqiya dum kanne
hande der rafke jero hakkilu fukkingo go tawa der cekantaraji modon de endan jogade labbi himbe no godi lawol majjum wakkati fu na
yanzu ana mana wa
joni idun do idun firtana men ko e der jangirde e der cekantaraji amen fu hana neddo fu jogoto labbi ki menen ma e ko e amen min chuuda e men alta suka en giya wodi porje gon gondon do du wadani men pirtol ko sanne amman dum buutiri do iden baalumo gadobe labbe de endan be buutiri do iden gan dennon no kure be godi de hore mabbe to be gadata labbe de enda der luumo joni dum buutiri do iden
kamanna da dum